Ndikulandireni omvera kulikonse kumene mukumvera wairesi yetu pakana lipano. Mukamva nyimbo imeneyo mmadziwa kuti yafikaso nthawi imene timakupatsirani program ya Tibwere Poyera pano pa wairesi yetu. Mongokumbutsana program imeneyi imatifika lachiwiri lililonse kuyambira nthawi ya 6:30 madzulo ndipo timayibwereza lachitatu nthawi ya 2:10 ndi mukaphonyana nawo osadandaula iyayi chifukwa imakufika nsoni lachitatu nthawi ya 2:10. Program ya lero ndikhale makamaka program ya lero ndili kuno kuchimutu mboma la Lilongwe. Kunoko ndikufuna ndicheze ndi Innocent Jeremiah Banda. Iyeyu ndi wachinyamata komanso ndi Youth Network Chair kudera lino la chimutu. Ndikufuna kuti atifotokozere zambiri makamaka nkhani imene timakhala tikuyambirana mprogramu ino ya yokhudza kugwiritsa ana ntchito zopirira msinkhu wawo kuti kodi ngati wachinyamata nkhani imeneyi amayimva motani komanso kuti mwina ndiyokula motani kudera lino makamaka pakati pa achinyamata. Programu imeneyi amakonza ndi Jeriam Kampandira. Ine dzina langa ndi Blessings Mbewe. Koma mongo kumbutsana programu imeneyi amatipasira ndi abungwe lija la Plan International Malawi ndi thandizo ndalama kuchokera ku European Union pansi pa project ya Joining Forces for Africa mwachidule amangoti Jofa. Musadalikirane ndi wireless yano pamene ndikhale ndikulandira mulendo wathu mu programu ya lero. Ndikulandire mu programu yathu ya lero Innocent Jeremiah Banda.
Ziko mkwambili.
Moyo uli bwanji?
Moyo wathazika, I know your bless.
Ifeso moyo uli bwino. Tiyamikire kuti muli nafe mu programu ino ya Tibwere Poyera imene timakhala tukambira nazo kuza kugwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo. Ndipo ngati wachinyamata zinali zoyenerera kuti mubwere mu programu ino mudzatifotokozere kuti kodi mchitidwe umenewo ngotani kudera lino la chimutu. Koma mwina poyamba ndiyambe ndikufunsa kuti kodi iweyo ngati wachinyamata unagwirako ntchito kapena unagwiritsidwako ntchito yoposera msinkhu wako?
Kuyambira ndili mfana umano sindinkadziwabe zone kuti ndikugwira ntchito ngati yoti ndodusia msinkhu wanga. Komabe ndekha ndimangodzivabe mix makhonda ropetsedwa yani koma pezabe ndikugwirabe ntchito ijabe kuti ndirani kodi ndipezeka ngachepe kina kake basi.
Mwina tili ndi chidwi kufuna kumva kuti kodi zinali motani, inali ntchito yanji komanso experience yake inali yotani?
Okay, ntchito imene ndinkabvepayo inali yoti timakalima kumunda kwina kwake. The day nake timakathira fertilizer. Umangogwirabe koma zigizotibe nalo uri ndili mfana under 18 yes. Komabe sinanga madziwabe mafuna kuti peze dola yani ndi timapeza kuti uchilimikabe utani kuti kugwira. Komabe ndimene ndimafikira ineyo pano pali kamayilingalira ndimaona kuti timagwiritsidwabe ntchito ngati kuti nali odusira msinkhu wanga.
Unazindikira motani kuti ntchito imene ndikugwiritsidwayi kangati ndiyoposera msinkhu wanga?
Okay, ineyo kuti ndizindikire ndazindikirapo mpano chifukwa chakuphunzitsidwa manga mene taphunzitsidwa ngati mana titengera pulani kumponera kumene akaphunzira under project ya Jofa. Ndi pamene ndazindikira kuti I think nthawi zanji ndoti ndimagwiritsidwa ntchito yodusa msinkhu wanga. Kuti ndizindikire zimene zizi anatiuza kuti ngati nyamata ngati wamachitsazo ngati nyamata mfana ali ndi zaka zoti akhoza kutani kodi kugwira ntchito maso nthawi yake chani. Ndifenzeke zone kuti nthawi imeneyo kuti ndidziwe ndimakhautira zanga mwina vaya vepi not vepi vaya geli ndeti ndimeuza ndiuvaya kuchani kodi kuvepi kuchoka kugwira ntchito ija yotitafetereza ija mwina zanga akagera uko. Ndi pamene azindikira kuti apapa I think ndimapangidwa nkhazi.
Kutanthauza kuti pena ana amatha kugwiritsidwa ntchito zimenezi koma usazindikira kuti zimene ndikuchitazi ndikupangidwa nkhanza kapena ndikugwiritsidwa ntchito yoposera msinkhu wanga. Zimenezi zandipasa chithunzi-thunzi chionena kuti ndiye kuti mmaderamo zinthu zizuchitika ndithu koma ungoti anthu mwina sakudziwa. Ndikufuna undipase chithunzi-thunzi cha kunoko kwa chimutu. Mchitidwe umenewo ndiwokula motani pakati pa ana?
Okay, ntchito umenewu ndi ngati kumayuti ndiwaukulu kwambiri koma ubwera kwa project ndimasiyanitsa pano pa zinthu zamba kutani kodi usintha chifuna kuti achinyamata amakhala ndi uthenga even ana ini ake ngakhalenso makolo amene olo even anthu amene amatenga gawo lowagwiritsa ntchito anthu aja pano pali ndi uthenga aphunzitsidwa zimachitika mwina chifukwa choti anali muyenda mnyengo akusadziwa ndi paja anthu akusadziwa amene kuti analekelera ndi panopa anthu ambiri zapanga chithunzi chimene thopereka ngati mwina maberesenti ntogwisa ntchito ngati maberesenti usiyana ndi mbuyo pano pamwina nde kuti tikozoyika ndi kuti ngati mwina kana pa 75 komabe kuti akankhidwako mwina pano tamayika ngati mwina pa 65%
65 iyo kunena kuti amene ali mu ntchitidwe umenewo
ehe ana amene ali mu ntchitidwe umenewo komano mmene afikidwa ndi uthengamu zikumatanibe kodi zikunkabe zikusintha zinthu zambiri zisiyana ndi mmene zinalilipo yamba fuwa pambapo ndi mwina tikhoza kugunda mwina 95 mmene ndimaonera inewo ana ambiri mmene amapanga zinthu zimenezi
kudera lino la chimoto ndi ziti ndi ziti kapena ndi ntchito ziti zimene zili common kwambiri zimene achinyamata amapezeka kuti akugwiritsidwa ntchito
kuno kunde ndi zambiri yoyambirira thoika yokumba golide pali madere ina mina anthu amakumba golide achinyamata ambiri nga mafana oti zakazanso sakwanaso mwina kugwira ntchito mina amakhala ali kumeneko ntchito ina ndi ndiyofukula mchenga ntchito ina ndi yowumba ndwira ntchito ina ndi ndiyolimitsidwa ku minda ya foja izizi ndi sanami kwathu kuno kuzatani kodi zachulukira kwambiri zoti soloendeka ine kukhala ndimafira besoli kuti apapa ngini ndi siku tani kodi siku longosoka chifukwa mapezeka kuti mwina amafanaja azawa ali kilasi akugela iwo aja mapezeka kuti mwina akamapita kuti kodi kuzintchito zija zimene zili zosayenerera kwambiri
iweyo ngati wachinyamata umati ukakhala pasi ndi kulingalira umaona kuti mchitidwe umenewu ukuchitika chifukwa chani
mchitidwe umenewu tisaname ukuchitika chifukwa cha umphawi umphawi ndi wakula kwambiri ngati kudera ndi zimene zikubwerezera moto kuti mwina ake mchitidwe uzipita chani kodi chitsogolo upatula pa umphawipo ena amapangabe chifomo monga amene anena pambira paja umbuli umbuli ndi umene umapangitse fori mwina sakudziwa zoona kuti zimene akupangazo akuphera tsogolo mwana fa ngati makolopo kuti repite kumphawi kujet amanena kuti mwana ambiri amagwisa ntchito ine kuti pamene abalana ati mwana ndi chuma chuma chake chimathandiza kuti mwana uja akagobola uko then ndatabwera ndi masosiyezi pa deni paja ambotani kodi kuthandizika zinthu zoti mwina mwake zimatha kumphera tsogolo yoga samatani kodi samaonikira umphawi ndi umene watani kodi wakula kwambiri umene ukupangitsa ngati kubwerezera moto kuti mwina ntchitidwe umene uzitani kodi uzipita kwambiri patsogolo
wafotokoza nkhani yonena kuti penanso zinthuzi zimachitika wafotokoza nkhani yonena kuti penanso mwina mchitidwe umachitika mwa umbuli anthu samadziwa kuti zimene zikuchitikazi mwina ndi nkhanza kumangochitiramo mwachonchomo mwina tikambe nkhani yokhudza uthenga kagawidwe ka uthenga wokhudza kugwiritsa ana ntchito zopilira msinkhu wawo kudera lino la chimutu ana achinyamata ukuona kuti akufikiridwa mokwanira ndi uthenga okhudza mchitidwe umenewo
ya panopa akufikiridwa ndili ndi nambala imene linali anthu 13 amene linakapanga maphunziro zimenezo zamene tingafikitsire uthenga komanso mene tingaphunzitsire kapena anthu kudera kapena kuti tipidziwe kalondolondo mmene zikukhalira tinakapanga maphunziro kumponera akatitenga wawa apulaniwa after good training imeneyo zatipindulira kwambiri ifuna kuti tumagawa madera tumapanga makampeni amene anthu tumafikitsa ngati mauthenga kuti anthu adziwe monga mmene nene kuti ambiri amapanga zinthu zifoti sakudziwa alibe uthenga ndeno tikapatsa uthenga uja zumanabe usintha ngati ku community china anthu ambiri mukudziwa kale inuyo ngati mabwana ambiri amatogwitsa ntchito mwana chongwena kuti mwina ndrama yawo imene angapereke kwa munthu wamkulu woti wagwira ganyu ndi munthu woti ndi wang'ono ndi yosiyana fuwa mkulu azifunabe ndrama yogwirika pamene mwanawo chamafunabe kangachepe kinakakebe amaonabe kuti iye wata wanjanja nde zinthu zambiri zimene zizi mabwana ambiri amangondogwitsa ntchito system wake imeneyi nde afuta tikaonikira anthu ambiri zionabe zoti atani kodi asintha ena upatula ngati pamene pawaonikira ya direct tumaiza ngati makampeni amene anena aja kuli gulupu inake imene timati ya Fiera for Development imenenso akufalitsa pogwiritsa ntchito zisudzo amapanga zisudzo akapanga zisudzo zija anthu ambiri amatengapo chani kodi uthenga wapaderadera nkumaonabe kuti afikizika ndi mapanga zija ndi zolakwika afikiza mamtumiza mwana kuti akagwire ganyu malomoti apita ku school ndi zolakwika mimoyo mapeza kuti umatani kodi ikumasinthabe munjira zosiyanasiyana zimene tikugwiritsa ntchito
unafotokoza kuti ndiwe youth network chair kudera lino la chimutu tikambe tibwere kumeneko kunkhani imeneyo yoti ya youth network kabungwe kameneka udindo wanu inuyo ku youth chair ndiotani mmachita zotani pofuna kuti mufikire achinyamata anzanu kuwaphunzitsa makamaka tikambe za ana kufikira ana kuti mwina azitha kukhala ndi upangiri wokwanira ngati ku youth chair ku youth network iko mmachita motani muli ndi zotani zimene mmachita
okay tindi ma system ambiri amene ubarura zimene anaripozisazo komanso ifeyo ngateni ake dera okhudzira fodi wajanza kuti anangoyika chinthu chija mwa ife feyo amene tifuna tichipangire fodi dera ndiratu oyene okoza deralo ndi ifeyo ndengati ifeyo mayufi tili njira mbiri motipo yambirira mwina ndisanafora kozosezi ndayamikira kaye apulaniyo fodi anapanga zimene zifo amene ali ukafuna kugwira mbala utumizeso mbala ndiwo akadakhala kuti atumiza munthu wamkulu kuti mwina akakamphunzitsa zipanga zinthu zimene zinakhala mwina zovutirapo koma anatumizanso anyamata zimene zili za simpo anaphweketsa ntchito ifeyo ngati kuti tifikitse uthenga ngati wanyamata zathu poyambirira tili ndi mayufu klabu kuma yufu klabu kumakhala macheya mayufu cheya amene timakumana loweruka lomalizira la pamwezi tikakumana kumene koko timafalitsa uthenga wauza macheya kubatula pamenepo tili ni njira amene timayendera mayufu klabu mwathu kumene kujaso tikapita imakhala kuti tukauza macheya komanso ngakhaleso mamembala amene ali pachani kodi payufu klabu kuchoka pamenepo timakhala ndi njira tindanyamata amene anaphunzitsidwa amene amagawa njira zakulera panthawi imene akagawa njira zimene zija uthenga uso timautaniso kodi timaufalitsa kupatulaso pamenepo ifeyo ngati mayufi timapanga makampeni osiyanasiyana kudera kwathu nthawi imeneyonso timathanso kumaufalitsa pano panyamataso tatengeraponso umwayi mmipingo kamisonkhano osiyanasiyana ngakhaleso nthawi ya maliro timatha kupempha kwa afumu titengezetseko za uthengawu anyamata tikumadzuka ndi kulengeza afumu aja amatipatsa mpata ngakhale pamaliro zimene zikuthandizaso kuti anthu ena akutalikutali azikhaso ndi information chifukwa kuti akubva pamene paja kenaka akabva akakaphunzitsanso azizawonso ena kupatulaso pamenepo ngati achinyamata kuno kwathu tinagwirizana pati ndondomeko zimene timazitsata zoona kuti munthu ayenera kutsatira pa nthawi imene tikupereka ndondomeko zimene zija tumatasa kurani kodi kupanga tikumayendaso m'masukulu mmenenso muli anyamata ena oti iwowo akumapita kale ku sukulu amene akuthandiziranso kuti akafalitsenso uthenga kwa anthu ena ngakhaso amene oti samatani kodi sakumapitanso ku sukulu tikumayendanso mmagemu moti musoleja nga mipira muja chani pachenchi paja tumatha kupempha abeka nthawi kenaka kebe basi ndiwoti atipatsebe kampata kenaka tilankhulekonso kenaka gemu ijapitirire sure
omvera ngati mukutsegula kumene wireless yanu mukumvera indi program ya tibwere poera pano pa wireless ya yetu program imeneyi amatipasira ndi abungwe la Plan International Malawi ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union pansi pa project ya Joining Forces for Africa lero ndikucheza ndi Innocent Jeremiah Banda ameneyo ndi wachinyamata kuno kwa chimutu komanso ndi Youth Network Chair ndipo akutifotokozera zambiri zokhudza kugwiritsa ana ntchito zopirira msinkhu wawo makamaka kwa achinyamata tipitilire ndi program yathu ndimafuna ndimve tibwere mbuyo pang'ono unadzafotokozapo kuti nthawi nake iweso unali nawo mu mchitiro umenewo koma sumadziwa ndimafuna ndimvetsetse kuti nthawi imeneyo kunkhani ya maphunziro zimayenda motani umapanga perform bwinobwino mklasi kapena zimakusokoneza
mazi sindingapangeso apopo bobo ifo toti ntageri ine imakhala kuchani kodi kudola ndi mapezo ti nthawi imene ndapita mklasi ija timene kuti nthawi ni ndalama to afiki nthawi apapa sitigwisa ntchito bobo fodi zinali zinthu toti nimayendamo kaspiriti ena akebe kuti kana ndilowa ineyo nimonabe kuti kuti apana ndikhale mklasi ndipange chanchani sizimayenda ndolomalizatsa amene angabwere mwina pakutha kwa tsiku kamwina talemba timaassessment tija weekend chanchani kamwina even test imene mapezo ri mwina wake performance sinali bwino amweni sinali bo
kutanthauza kuti mchitidwe umenewu umasokoneza ndithu nkhani ya maphunziro ya mwana
apopo ndi osaphweketsa imasokoneza ndipo 100% ndi chinthu choti ndi chibali amwene sure.
Tibwere ku nkhani tsopano ya kakulidwe kako ngati wachinyamata komanso ngati mwana kamasokonezeka motani munthu ukakhala kuti wakhudzidwa ndi mchitidwe umene wogwira ntchito yoposera msinkhu wako
amwene munthu amasokonekera kwambiri of course ine mwina zina sinadutsemo mabe ndimatha kuona zizanga mwina ine fori naje njira kwambiri ukajoina youth club kumene nambo phunzira kothenga wina koma ngati anyamara zanga ena amene ndimaona amapeza kuti panopa mwina akakhatula apeza dola ija basi ndoti ndalama ambiri nthawi zambiri bola ineyo ndimapanga nayo koza zero nthawi inake fori matha kukagula mwina kaa makope kapeni after sotengera amene kunaliri ku deni yani zinthu zambiri zinali zoti ndizovuta right koma ngati ena ndimatha kuona mwina akatenga dola ija amakhatula apeza chinthu choti akanjoyere kamwino kamwina bawa amwana kuti iwo atananjoya zimene zimasokoneza ngati umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku ena mwina kamakasutula chamba chanchani after ineso nthawi inakeso nkadalowa nawo nangokhala pang'ono madziwa abenu iwo mabijeni pia pressure ija inakebe imathabe kupangabe zina zake koma mafrendi amapeza kuti akapanga zimene zozo basi mwino mapanga zinthu zosokonekera kamwino makatukwana pa deni kamwina umabwira nthawi yolakwika mpaka zimapezeso kuti ena mwa iwo amapeza kuti uyamba uchifamba uchimalanda ndalama anthu chanchani umene uli mchitidwe rani kodi olakwika olo even nthawi wapita ku chechi simarani wodi simabezeka uri mwina kathu kaphuzira kotenga chanchani zambiri wamona kuti be azida bela ifina kuti adzikebe zoti yo ni youth run kodi onjoya
ovaya
yeah.
Ndimafuna tikambeso nkhani imeneyo unakambo nena kuti ena amapezeka kuti olonda ndalama imene akupezayo osamaoneka bwinobwino chochitira chake ena kumamwera mowa kumasutira chamba mgwirizano wake ndiotani chifukwa chani nthawi zambiri anthu amene ali munchitidwe umenewu wogwiritsidwa ntchito kapena wogwira ntchito zoposera msinkhu wawo amapezeka kuti akuchitanso mchitidwe womalowerera kumamwa mowa kumasula chamba mgwirizano wake umayenda motani?
Okay, mgwirizano wake apopo mudziwa kale munthu uti upeza dola pafupi pafupi uli youth iwo amadzifirabe ngati ulibe iwo sosi alinayo tirathopeza ndama ndani kuthekera kuti tirathopangaso china chilichonse pa moyo wawo mwachisazo ngati ndalama mwina kayoti ukabande kaya mwina kaya ndalama ndi mwina kayogule bawa umwe kwa iwo amaona be kuti sichikusowekera pa moyo wawo kusiyana kuti mwina ufa usungaifikire steni kapena ndala umayiza kuti ndigawo ndola ndiagule mogo singakupatse onet ndipo pamene makono tiwo mageza japanga fight hard ayipeza dola ija nkupezana kuti mwina akarani kodi akabanda kumene kujako ndi zimene zimazana zimasokoneza ndikanafika bebo life inake bebo kuti mutu wawo maitu wawo kuti abrazi warani kodi anthu jena wawo ndi bongo wawo kubonta zimachito dziwikiratu zochita zawo olivi nditho kupatsani chitsazo cha munthu ngati mwina kayoti mmene amaonekera ngati g oti kaya mwina kaya wodyetsa kaya ng'ombe kachani oti mwina kaya ukadyetsa sinake umakaoneka bebo kuti iweyo life yako iyendabe mchinthu chiti kodi mchimene chocho ndi umakhala kuti munthu uja ukuzolowera ukukula uli muchiti kodi munchimene chocho ndi mafana chaka makhulira akula mmene mujamu apeza kuti mwina kaya mwina apereka pha pena pake kaya mwina atenga marenda kumene mwina kakupha buku chamwene sanadzitereze umadziwabe anthu aona kuti atani kodi amwa chanchani mutu wawo besi umagwirabe bobo apezipeza kuti bezo zapasaso ngati kuti ziwadulira tsogolo lawo ziwatsekeleza ndinebe ndazindikira mwachangu kuti akoma afinki chichi ndirulukemo pamene ajoina kama minif club zimene zinathandizira kube kuti mwina ake mpaka ndifike pamene ndili pano
Tikambe tsopano nkhani yokhudza iweyo ngati wachinyamata amene ukugwira ntchito unakamba kuti chaposachedwa apa munali ku training imene cholinga chake ndichoti muzifikiraso achinyamata anzanu kuwaphunzitsa za mchitidwe umenewo tiyambire kaye pamenepo ntchito imeneyo yofikira achinyamata anzanu kuno kudera la chimutu ndiyophweka motani kapena ndiyovuta motani?
Apapa kwa ineo nde nikozoka mpanga ngati yophwe kakenaka ndi mwina ndibwere ndizovuta ngati zimene timakumana nazo kuphwe kwake nzoona kuti zinthu zitimagwira ngati timu chimene chimathandizira kuti mwina ake ntchito ipange ife tikamenya ngati mwina uthenga kuja kutafalitsa uthenga kuti mwina ake pa tsiku lakuti tibwera kudera kwanu timafikira ngati kwa fumu ndani ndi zimene zimakhangati zikutiphwekera fanira fumu aja ndena ake anthu ndeni tikafikitsa kwa iwo aja fumu aja amamema gulu pamodzi kaya mwina tifikitsa kanditi ku sikulu tifikira kwa hedi amemaso gulu kena tikapita kumene kujako imapezana kuti uthenga ujarani wafika chifuna kuti tikugwira ngati timu timapitaso ngati timu kenaka ndiye kuti tigwira ntchito athu ija mene tifalitsa uthenga wathu mene timafuna kena tirani tinyamuwa machallenji ndiye ndiochuluka machallenji amene makumana nawo number one ndiye ndi amayendedwe kuti mwina ake tichoke ngati kudera kwathu mwachitsazo ngati inewo ndichoke kunoko kwathu pita mwina kakwa padzuwa mene kuti chiwamba kuphiri zimatenga ndalama mbiri kuti mwina nikilani kodi ndikafikire kumenekoko china mwina soka mwina kaya mayunitsa aja ona kuti mwina tipange communicate ndi magezi aja ndi zinthuso zambirinso zoti zimapatani kuti zimapanga enanso mwina mudzimu matinyoza oti kaya mwina ake makolo yotina kuti mwina ake mwanawo ndi mmodzi amene amapanga zimenezo amatinyoza abe kuti ife rifere ronike ngati ndani nanga tifike nazo kuti zimenezozo ndi ifona kuti ife yobe ndizika zoti ndizokhudzidwa sitimatani kuti sitimaisira pompho komabe kuyipatsa moro chongono ndi zinthu zitani kodi zisinthe chifukwa chaona kuti tikudziwa bwino ndi uyipa wake wa zinthu zimene tikutani kodi tikumenyera nkhondo sure.
Mwina pamene tikupita chakumapeto kucheza kwathu lero ndimafuna kuti iweyo ngati wachinyamata umulangize wachinyamata nzako amene akutimvera pakanali pano zokhudza mchitidwe umenewo wogwiritsa ntchito ana kapena kugwira ntchito zopyolera msinkhu wawo choyamba ndikufuna kuti uwalangize kugawo la maphunziro komanso uwalangize kugawo la kakulidwe kwawo kuti kodi mchitidwe umenewo ngoyipa motani kumagawo awiri amenewo.
Okay, gawo ngati loyambira ndi ndiwamema maitwa zanga osekaso kuno kokaya ma Malawi yose gezi nthawi awava yakuwana tete dzukeni ife sagwitsa ntchito mawa ajamana kuti ndifatsogolira mawa yayi mawa amene aja kumatipusitsa ife ndatsogolire apano patikuyamba panopa mpaka na mawa ndi kuti dzakhale mtsogoleri kamene kuti khale mtsogoleri odalirika zikufunikira sikulu panopa amwene dziko linasintha olowa papane kuti tisinthe kaganizidwe ndeno zomanena kuti mwina mwake munthu ukhalebe mbuli mtsogoleri udzatsogolera bwanji kapena utsogolera bwanji uli mbuli sikuru jayo ndi abwino teni tilimbikitsane kuti tizina zonse tizisiye koma tivai yani kodi tivai geli fwa geli yo nimene idzatitsogolere ufeye kuti mwina make njira zathu mako mwathu adzatani kodi adzakhala ojeni otseguka sikuru imataniza mu zinthu zambiri kaya ulemba kuti udziwe werenga yani zinthu zoti zimatha kuthandiziranso iwe moyo wako kuti ukhale otani kodi osintha kugawo lina ngati lachinyamata panopa nthawi ndinoyo tidzuke zinthu zambiri zikufunikira wanyamata kuti atsogolere even kuchechi kaya kuti ndezidalira bezoti wanyamata akhale otani kodi odzuka nyamata wakhala wogona ndati mapeto ake kuphaso chani kodi kupha dziko vision 2063 chaifunikira nyamata lukushapo panopa ndekuti tigone apapa ndati ndi mistake yaikulu vision gets dzataniso kodi sizatheka idzafera amazira ndengine apapa funika titani kodi tiyangʼane bobo sure
kumeneko ndikuyankhula kwa Innocent Jeremiah kuti ngine ikufunika kuijaja bwinobwino kuti masomphenya 2063 adzakwaniritsidwe ndikuthokoze Jeremiah kuti tinali imodzi mprogramu yathu lero
ziko mwambiri big
omvera mmenemo ndimene ndamalizira kucheza ndi Jeremiah Banda kuchokera kuno kwa Chimutu ameneyo ndi youth network chair kudalino la Chimutu komanso ndi wachinyamata mmodzi mwachinyamata amene akugwira nawo ntchito imeneyi yolimbana komanso kuthana ndi mchitidwe wogwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo koma kumbukirani kuti mukhoza kutumiza mafunso anu kapena ndemanga kudzera kumanambarawa 0882388 1300 0883881300 kapena 0992900276 0992900276 ndipo mafunso amene mutatumizewo tizayankha mu program yathu yotsatira pamene panso ndi pamapeto pa program yathu kucheza kwathu lero koma tisanapite tingochita mokumbutsana kuti programuyi amatipasira ndi abungwe la Plan International Malawi ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union pansi pa project cha akuiti Joining Forces for Africa JOFA mkonzi wa programuyi ndi Jeriam Kampandira ine dzina langa ndi Blessings Mbewe bwanji tikumanenso sabata ya mawa pamene tidzakhaleso ndi programu ina ya tibwere poyera pano poyeresa yetu mwakomanonso
This is not a home you said it to be. You deceive me.